namthola umntwana esithanda ngakamnandi mina nesoka lami singakayitholi ingane esithanda ngakamnandi mina nobaba wengane yami singakayitholi ingane luyalashintsha uthanda emva kokuba senengane akusafana seqaleni luyalashintsha uthanda emva kokuba senomntwana akusafana seqaleni sengiyaye mfone ngingamtholi ngifone ngalibamba uthi futhi engabuyini luyalashintsha uthanda emva kokuba senengane akusafana seqaleni Azakhela ngomngani tsatwa Azakhela ngomngani tsatwa Azakhela ngomngani tsatwa Azakhela ngomngani tsatwa Yes, and I'm a man in a soul. Yes, and Yes, and I'm a man in a soul. Yes, and Yes, and I'm